Kulaba na banupu atemu ategedde nnyo. Omanyi ekinyuma ogenda mu comment section. Ngoizo kuloza nti omuntu omuye kaya comment hizi. Era ngoizo kuloza nti kaya like hizo omuntu. Omanyi lwaki profile picture eriyeji eriyemu. Mbasaba fenna. Eno tujifure campaign. Fenna tukose profile picture age. Ekyo kyokka kinyenge ekiruma mu bannaffe bali okamala n'obukamazi. Tukose profile picture age emu. Buli ajja ku video na commentinga nga tanakyusa profile picture, please mublocking emanya nti oyo tamanyi kigenda maaso mu ggwanga ate tayagala kumanya yesu aki tanakyusa profile picture ye. Waliwo abamu abampadde ensonga ate ffe tetumanyi ziteekayo ne zituyina abantu tuteerako nte eri noonya abanyi akuyigirize kyusa profile picture, twagalako age ya mukulembeze.